Mieti Yesu bibaba andon fabo wo ame andon durata meme non majo be edonia
Mietore tamite ne tamite Yesu 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 korin ne ma eweli Jagur parde pipe ma gamin ke ma fabo
Yesu min dum batto yo e alla kanko woni mayudo gan hakke yimbe donia
ye tole tabite ne tabite ye yesu 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 korinde ma ewele gamo tonde pipe ma gamminke ma babu ye
konungu min dongundi bendung wai wai be anno wala ta mi ha mi nyama fu wai wai be
ye tole ta mi te ne ta mi te ye yesu 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 korinde ma ewele jago tole pipe ma gamin ke ma babu
Tori siutori e yide almasiho sei gondi an ero fa gammi immagino lavo
ye tore ta mete ne ta mete e yeso 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 korinde ma e weli
deftere alla e wuluwana min gambanani alla e iri duniyaru duddun ha o hokki biyiko makko bajjo gan keron tokkiɗo mo fuu halkata amma o heɓan yonki dumiki
o non yimɓe duniya ngare tokkude yeeso gan keɓeni baboe naga jonuga tadari bawo e ongeda geda aduma padamga Ono gare dile tebo e babu e moe wala ta e se yesu o kendo ki mokonga yara nyeke duton ikandi yesu o kiyonki munu gamni oso ta e naga majere che gare gane ya eke mame da Talungon alame kunwana keru Olongare dile devole babu